appetit.
I need you.
Bon appetit. Nadi lai di amachushi nje shala pwene naya. I deserve a better lover. Kwa badionse fene maya. Nadi sanga new lover. Her name is Ubunon. She muntu sana. Not the way you used to use me. Ngomu bonfi. When you visit nda beba. Mwebe nati nshiripo. Kai chadi pofi adipo finito. I'm on a getaway fugitive unga Pamela. Nadi amba new life. Kopela konga camera. Feel like a slave, coolie lifestyle, not a way. Gana shibombela shaisa ni shibati nweni. Na chundi dempia shaisa na ashani. Na shetani muma twadi shipo shipo na umukani nai. Business ya vula mo profiti. Yose mufia shiboga dea ala ntulo kutwi. Nishinga twa spenda pamboko shishi. Lucifer lava wete mwafu maka shishi. Kumbi na wikato mshidi. Pusumu na pochimwe. Especially umo mshidi. Shidi kitu ufumu. Ubuyo no bukumu. Tetuse kena vonsi. Ukesa nwapo na sumu. Surrounded by family. Stay undenusha jealousy. Yose mulo mungu mfanga na bavelasi. She said I'm selfish. Shine no chita konka. Dodanga nadi waka songa nadi nonka. Nishai chefia. Ntina fiaba kuswamu. Tina fiaba kuliamu. Mulu kombo kunwamu. See how can I brag about how much money mfola. Knowing you wana kulu kulimbi balele nensala. Ay, if he be thinking chita noko. Davesula komuka chumu thinking chita poto. Kutina fiamu seva anyelingi nchika loko. Solo ndepishamu. But I know she ain't shy, but she ain't shy. Beule before 40.
How you want it to sound?
Sambuka kuma tata pa 440. Ay. Nga wale tinka felu kande 440.
Just like that.
Chene, seleti number 4. This is
Tony Brace and Pandemis.
Seleti number joint, Kalipango.